nongeye kuba ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga umwihari kuwa muri sanga ni kuri radio yanyu ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mukomeje kuba benshi mu kuri iki kiganiro agasaro kaburaga umugereka w'ikiganiro muri isanga kuri FM mu Rwanda no kuri Shortwave mu Burundi ndetse no kurubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio acuze wa akadomo com ku migabane yose y'isi. Mbashimira ko buri cyumweru ku ijwi rya Amerika dufatana urunana tugafata mu mugongo ababyeyi babuze abana babo ariko ntibacike intege bagahura babashakisha hari abashakisha abavandimwe babo hari abana nabo baba bashakisha ababyeyi. Iyi mu kiganiro cy'uyu munsi urunigi turarutamiriza udusaro twinshi utubura tudushake
agasaro kaburaga.
Mu kiganiro giheruka mwumvise ubutumwa bw'umwana w'umukobwa washakishaga umuryango we wari uzi gusa ko akomoka hitwa Irutunga cyangwa se hafa aho. Uwo mwana w'umukobwa yitwa Jacqueline mu Kamparirwa atuye mu Birigi akaba yaravukiye Irutunga hahoze ari muri komine ya Gikomero mu cyahoze ari prefecture ya Kigali Ngari ese yitwa Rutoto nyina akitwa Nyirantazimbagara nta yandi mazina y'amakirisitu nari mfite. Ikindi nari nzi nuko icyemezo cy'ikivuko cyashyizweho umukono na Rukuba Yihunga Michel wari burgomestre wa komine Gikomero mu mwaka w'1991 Mukarusagara Atanaziya niwe wakiraga amafaranga ya komine mu mwaka w'1992 nibwo yabonye ababyeyi mu Birigi nitabaje bamwe mu batuye akarere ka Gasabo wabarushije intambwe ni padiri mukuru Floribert Irategeka wa paruwasi Gishaka yigumwe byinshi kugira ngo tugere ku mubyeyi wa Jacqueline mu Kamparirwa.
Agasaro kaburaga kabonetse
nabibabwiraga mu kanya ku mpapuro nari mfite z'umwirondoro umubyeyi wa Mukamparirwa nari mfite izina rimwe gusa. Makuru mwahaye ijwi rya Amerika mwebwe mudukurikira muri benshi mwambwiye ko yitwa Rutoto Felicitine bahimbaga injeniyeri akiri umusore twamusanze aho atuye tubifashijwemo na padiri Irategeka yatangiye ambwira uko umwana we Mukamparirwa yavuye mu Rwanda.
Umukobwa wanjye yajyanywe n'umuzungu witwa Polomo ari imfubyi.
Kuva uwo muzungu yamujyana ntiwongeye kumenya agakuruke mwaba se mwibuke izina rye?
Izina rye yitwa Mukamparirwa
Jacqueline Mukamparirwa. Araho Jacqueline Mukamparirwa ameze neza ni umubyeyi afite imfura akagira n'uburiza rwose ameze neza ubutumwa nzabusohoza. Ahubwo wambwira hari abavandimwe bandi yaba afite muzehe ruteto iyi nkuru yuko umukobwa wawe Jacqueline mu Kamparirwa ariho inkuru ukayumva hano ku ijwi rya Amerika wayakiriye ute? Uwo musaseridoti wa Mumpagato ndifuza kugira icyo mubwira. Wi padi nagira ngo mbere yuko musubira kuri paruwase mbashimire rwose mbikuye ku mutima igikorwa nakwita kindashyikirwa mwakoze mudufasha byimazeyo mu gushaka umuryango wa Jacqueline mu kamparwa maze imyaka irenga 30 batabonana rwose mwarakoze
mwarakoze nta kibazo n'ubwo gufatikanya
kugeza ubu harandi maparuwasi abiri yafashije ijwi rya Amerika muri kintu kiganiro agasaro kaburaga ya mbere ni ya Save muri diocese ya Butare ya kabiri ni ya Mukarange muri diocese ya Kibungo ya gatatu rero ni yawe yagishaka muri arikidiocese ya Kigali padi nagira ngo nkubaze ikino gikorwa dukora hano ku ijwi rya Amerika agasaro kaburaga nkawe ukibonute
mba ari igikorwa cyiza kubera ko hari abavandimwe benshi baba batabonana iyo byumvise mbishyira imbere kuko nzi ko hari na abavandimwe tuba twarabuze tutabona mba byumva ko bikora ku mutima w'abantu benshi ntabwo nari kubyumva ngo ndetse kubikora noneho nagira n'amahirwe nkasanga uwo musaza atuye hafi ku muhanda iyo nzira tunyuramo tujya ku Kigali kubyara kumaza kubikora
urakoze cyane padi tuzakomeza dufatane urunana dufate mu mugongo ababikeneye niba hari undi mukuru cyangwa se murumuna wa mukamparirwa uri hafi aho ngaho wa mumpa tukavugana urakomeye wa mubyeyi we amakuru yanyu uri kumwe na Venuste Nshimimana mu kiganiro agasaro kaburaga ku ijwi rya Amerika wakiriye ute inkuru y'uko murumuna wawe Jacqueline Mukamparirwa ariho ameze neza
tukibona kubyumva twahishimye cyane tukatugira amatsiko y'uburyo twakubonamo turakomeza turacyakisha amakuru tugeza amahirwe padiri arayaduha ubwo tubonaniye na padiri twishimye cyane twumva ko byose bizashoboka rwose nimudufasha kugasaro kakaboneka tuzashima Imana cyane
agasaro karabonetse ndetse arifuza yuko mwanaganira mukamenyana guma ku murongo gato ndebe yuko namubona ningira Imana ngasanga ahari atagiye mu kazi muravugana muganire buretse gato
Vous êtes sur la messagerie vocale 2, 3, 2, 4, 5. Enregistrez votre message après le signal sonore. Pour terminer...
ntabwo abonetse ubwo naho ubutaha nta wundi mukuru we cyangwa se undi muvandimwe uri hafi ushaka kugira icyo amubwira mbere y'uko turangiza
muraho
murakomeye witwa nde ukaba mukuru wa Jacqueline Mukamparirwa
yego
none wowe ibyishimo byagusabye ku kigero kingana iki
nukuri nashimaga Imana mu ijuru yo kubera ko ari ifite imigambi yo mu kuboko kwayo ariko nukuri Imana ibaha umugisha n'ukuri ibaha umugisha na padiri uwo mumuyekano muzaye mudufashe manda tubumana wenda dupfe n'ihande yacu nukuri mwakoze Imana ibaha umugisha
komera namarira y'ibyishimo komera yarekaze reka mbareke mukomeze mwishimane mwese mwese abo kwa Rutoto na padiri mukuru wa paruwase ya Gishaka padiri Floribert irategeka murakoze
yego murakoze cyane
Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Madame Jacqueline Mukamparirwa yandikiye ijwi rya Amerika amaze kubona umuryango inyandiko ndende avugamo ati namaze imyaka myinshi nshaka kumenya aho nkomoka nifuzaga kuzajya mu Rwanda byibuze nka mukerarugendo kubera uburanga ati kuva mbyara uburiza bwanjye nongeye gushakisha ariko abantu bakampa amakuru atari yo kugeza menye ko ijwi rya Amerika muhuza imiryango ati nabigerageje nagerageje nibwira ko byibuze namenye umusozi nkomokaho n'amateka ntiyarazi ko ari umuvandimwe asigaranye atari ko mwazanye ubukaka butangaje none ndabashimira ko mwashoboye guha imfura yanjye isekuru kuko ntawe yagiraga abana benshi batazwi umubare ariko abarirwa mu bihumbi batandukanye n'ababyeyi babo kubera intambara yo mu Rwanda kuva mu mwaka w'1994 kugeza mu mwaka w'1994 ndetse niyo muri Zaire mu mwaka w'1997 bamwe bavanywe mu byabo ntibagaruka abandi babo mu gihugu bajya mu bindi hashize imyaka 25 witwa Nzabunitegeka Fideli aburiwe irengero muri umunawe niyo mungeri Pascali aramushakisha niyo mungeri atuye mu karere ka Kamunyi umurenge wa Gacurabwenge akagari ka Gihunga umudugudu wa Karama
mushakisha mukwanye twanzaho ni ntegeka Fideli kwaburanye mu 1996 mu gihugu cya ari Zaire ufi Kongo y'ikigihe ubwo yadusize agiye ubukavu twabaga umugunga ahubwo tubanitegeye ntabwo twongeye kumubana kuko tubizeye yitegereye n'imbabazi nta mugunga wanjye nta nose yaba ari akumva mwaduhuza kuko papa wanjye aracyariho umusaza wenda uko turi twari turabana 9 ariko benshi barapfuye dusigaye turi 4 bose tugirira amahirwe asigaye akaba ariho yaza akadusanga tukunga ubumwe n'umuryango twakishima kuko na papa ahora amushaka ibyo yagiye kuryama amushakisha
birumvikana icyo gihe mutandukana Fideli yari afite imyaka ingahe
yari ndi umwana nari mfite nk'imyaka wenda nk'itandatu ariko yari afite imyaka 25
ku buryo ubu ngubu n'umugabo w'imyaka hafi 40
afite nk'umwe n'itandatu bitewe n'imyaka 8
kuva icyo gihe nta gakuru ke kandi mwongeye kumenya
nta gakuru ke abantu bazaga batubwira ngo bamubonye muri Malawi abandi bakatubwira kuza mu Rwanda arabura kandi aba mama wacu i Kigali baramushakishije baramubura ariko ashobora kuba akiriho ibishoboka ibyo aribyo byose niyo yaba wenda afite n'umugore cyangwa n'abana batwunga nabo batubwira
papa wawe yitwa nde kugira ngo iryo zina rye rizadufashe kugira ngo niba ryumvise n'uwaryumva hano ku ijwi ry'Amerika abe yamubwira ati umubyeyi wawe aragushaka papa wawe yitwa nde
yitwa Barigya Sivande mama yitwaga Mugabo yitwa Josephine ariko mama we yapfuye kera cyane yagiye yaranapfuye
none niba mukuru wawe Nzabunitegeka Fideli akumva hano ku ijwi rya Amerika urashaka kumubwira iki niba akumva
yabaye anyumva rwose Nzabunitegeka Fideli ikinamubwira ni uko yaza atukunga akaza mu Rwanda niba yari hanze ko kumva ni amahoro cyane ko na papa nta muntu ajya asinzira atamuvuze yagiye kuryama mbere yuko aryama arabanza kwakira we umwana wanjye Nzabunitegeka Fideli arikaba kwitanga akiriho ubwo baratwumva Nzabunitegeka Fideli akaza ahari papa yana ine yanapfa yapfana amahoro ayishimye
niyo mungeri Pascal ndagushimiye kuba wizeye ijwi rya Amerika tuza gufasha ibishoboka
murakoze Imana wawe umugisha ni rwose Imana iba uburyo kuko numvise muri abantu beza Imana iba umwakara mugumye mukora muri mwanya Imana izabahemba
urakoze cyane
Agasaro Kaburaga
harabana benshi bari mu Rwanda batwandikira badusaba kubafasha kumenya aho bakomoka n'abana batigeze bamenya ababyeyi babo. Ndatumikira muri aka kanya Uwimana Wanda atuye Igikondo mu mwaka w'1994 yari afite nk'imyaka 8. Niba uri umubyeyi we ukaba warigeze kujya kumusura mu kigo cy'imfubyi kigakoni ikiramuruzi, yarakuze aragushaka. Bimaze kugaragara ko radio yanyu Ijwi ry'Amerika muyumva muri ingeri zose kuva ku rubyiruko kugeza ku bakuze bo mu kigero cy'imyaka 80, umwe mu batwumva kandi wifuje kutwihera ubutumwa n'umukecuru wavutse mu mwaka w'1939 yitwa Mukayuhi Erasia, atuye mu murenge wa Nyamirambo akagari ka Kivugiza umudugudu wa Muhoza. Ararangisha murumuna we umaze imyaka 63 avuye mu Rwanda. Yabanje kumbwira icyatumye atwihamagarira.
Narakumvishije kuko nkunda kuyikurikirana cyane, nkumva amakuru yose, noneho nza kukumva rero nkurikirana ibiganiro byawe cyane.
Hanyuma uravuga uti nanjye ndashaka kurangisha murumuna wanjye.
Ndavuga ni nanyo shaka kurangisha murumuna wanjye wagiye kera kera cyane rwose, ni umwana wari wabyawe na mama wacu. Noneho ubwo abazungu baza kubajyana babakuye Save, icyo gihe bahitaga Acidity n'Ubutare, nuko noneho bajya muri Rusheri nayo y'Save babayo. Bukeye rero bati nibaze abajyane, babonye ababyeyi babo bajye kubarera. Nuko bahera ko babajyana gutyo rero boherejwe n'abapadiri b'i Save. Mama wacu asigara aho ngaho rero turasigarana.
None uwo mwana se yari icyotara?
Se ni umuzungu.
Uwo murumuna wawe yitwaga nde?
Koreta Mushikazi.
Icyo gihe abapadiri bera bari Save hari n'umwe wibuka mu izina?
Oya, ntawe nibuka rwose.
Uwo mwana Mushikazi ageze mu Bubiligi, wigeze wongera kumenya amakuru ye?
Yego, twamenye amakuru ye kuko na nyina yari ariho. Yigeze kwandikira uwo mupadiri w'i Save, nyina ajyayo baramubwira ngo umwana wawe arahari, ngo kandi arifuza kubona ifoto yawe. Babwira uwo mama wacu. Nuko noneho bimaze igihe, ubwo umukecuru ntiyongeye kuntiyohereje ifoto ye. Nuko bimaze igihe rero nibwo yapfaga, noneho birarangira ntabwo yongeye kumubona. Sinongeye no kongera kumva agakuru ke. Yapfuye muri 1996.
Kuva muri 1996 kugeza magingo aya, nta makuru yandi nigeze mumenya ya Mushikazi?
Oya, ntayo. Nigeze no kugerageza kohereza uwakunshakiye ngo andebere, ati abona nyine akurikira aderesi, noneho abona aderesi ze gusa, kuko nari namuhaye n'ifoto. Ifoto ndayifite nzayiguha.
Ifoto ufite ni Mushikazi bamuteruye? Ni yande?
Ni Koreta Mushikazi. Ubwo yari amaze no kubyara umwana, ndetse yari yararongowe, ari nabwo yashakishaga mama we.
Ava mu Rwanda ubwo ni mu wuhe mwaka? Genekereza umwaka yaba yaraviriye mu Rwanda ni nka ryari?
Reka ngenekereze ndebe. Ava mu Rwanda banze ni nko muri 58.
58. Ubwo akaba yari afite imyaka ingahe icyo gihe?
Nanone ngenekereje uwavuka avuka ngira ngo ari nko muri 52.
Ni ukuvuga yuko ubu ngubu ni umutegarugori, ni umugore ukuze w'imyaka hafi 69, 70, wakwari kugira ngo ndebe ikigero nashakiramo kuba icyo gihe rero abohereza amafoto ntabwo mwongeye kumenya irengero rye kugeza uyu munsi muvuze mutireka turebe ko hari icyo ijwi rya Amerika ryadufasha
ntabwo twongeye kumenya irengero rye ubwo ngubwo nyina sinzi ko yanamenye ko nyina yapfuye dekada ntabwo twongeye kumenya irengero rye niba akiriho niba atariho ntabwo tubizi uzagerageze nta kikunanira numvise n'abagiye imyaka itazi warababonye kandi Imana izakomeze gutera inkunga rwose Imana yagushyizemo icyo gitekerezo yagize neza dewe imigisha sinzi ahantu uzayikwiza rwose izakwiriza mu ijuru pe
murakoze cyane
Washington ijwi rya Amerika
mu kiganiro cya gatandatu mwumvisemo umufaransa kazi ukomoka mu Rwanda warerewe mu Faransa maze guhabwa abandi babyeyi bamurera akaba yarashakishaga uwo baba bafitanye isano uri mu Rwanda amazina yanditse muri pasiporo ye ni Uwimana Mukantwari nyina yitwaga Eugenia Mukantahigwa yavukiye imururu mu cyahoze ari komine Kimbogo na Prefecture ya Cyangugu ubu ni mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda nyuma y'icyumweru kimwe gusa itangazo rigiye ahagaragara witwa Elise Hategekimana utuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Jari yaratwandikiye atubwira ko ari umuvandimwe wa Mukantwari ikintu nabanje kumubaza ni ukuntu yamenye ko hari mwene wabo umushakisha ku ijwi rya Amerika
umuntu wumvise ikiganiro ngo gitambuka ku wa kabiri ngo cyitwa Agasaro Kaburaga none aza gushakisha nimero zanjye azishakisha muri famiye kuko yahise yumva nyine amazina ya mama n'iki yumva ko umudamu yari amuzi nibwo kwibuka ko hari uwundi mwana w'umuhungu azi ko yari afite kuko ninjye mfura ya mama washakisha nimero zanjye muri famiye barazimuhereza Jinsi ni nanjye wahise amwihamagarira kubera ko nta bushobozi bw'amayinite yari afite yamuhamagaye asobanura nyine ko yabyumvise ku ijwi rya Amerika noneho ngerageza kumaza se ubwo bw'inzira umuntu yacamo ni iyihe ambwira ati ni ugukurikirana umunyamakuru utambutse icyo kiganiro Jinsi ni izina ntabwo nari mbizi nagerageje kujya kuri interineti izina niho twari kuye niko kukwandikira
none kuva mu buto bwawe wari uzi ko ufite mushiki wawe
nari mbizi kuko njyewe mama yapfuye njye maze guca ubwenge mama yapfuye mfite imyaka irindwi yise mama apfira mu bitaro byo mu Bushenge ngo amaze kubyara uwo mukobwa mbega akimara kubyara umukobwa mama nibwo yahise apfa kuko bakura umurambo mu bitaro nabwo bazanye nako gahinja tujya gushyingura umuntu tujya gushyingura mama noneho agahinga nako nyine afata prosedure yo kukaneresha amata buke buke noneho amata biza kwanga kubera ko ise yarabaye nk'ubyigarika umwana bajya kumuresha muri centre de sante y'ababikira niho haje kuva icyemezo cyo kugira ute cyo kumutwara
naho se izina rye yitwaga nde
izina rye yari twaramwise muri icyo gihe nyine yari kwa nyogokuru kuko ruba yahise agoma kwa nyogokuru na sogokuru gutyo yari bamwise Mukantwari Mukantwari irindi nta ryibuka kuko runga njyewe icyo gihe nahise njyanwa kwa papa uwo mwana asigaraho kwa nyogokuru
ubwo rero nimba mbyumva neza mwari muhuje mama wawe ariko mudahuje papa nibyo
nuko bimeze
hanyuma bamujyanye mu kigo kirera imfubyi hafi aho bamujyanye se mu yindi prefecture bahise bamujyana i Burayi se bamujyanye he
yise bamujyanye icyo gihe yarerwaga mu kigo cy'abikira ariko yabanje kujya rererwa mu kigo cy'abikira ataha bamujya kumufatira ibiryo bakongera bakamutahana gutyo hariya ku Rusizi mu karere ka Rusizi
none se muri iyo myaka yose wabaye tereriyo cyangwa se hari igihe wumvaga ukumbuye mushiki wawe ukumva wifuza kumenya makuru ye
uko nagenda akura niko nagenda nkurikirana amarengero yiwe n'iki byose aho maze gukura gucubwenge niho naje kugomeza gushaka kubura dosiye yiwe mbaza uburyo umwana yagiye n'iki bamwe ati umwana yajyanywe n'umubikira bita mama Delina niwe wa koza aferi yo kugira ngo agende n'iki bo byasinyweho noneho byasinywe n'umubona burugumestre wari w'icyo gihe witwaga Fabian niwe wabisinyiye ariko ubu ngubu yarapfuye ku buryo naje gushaka gusutsa dosiye bambwiye ati kuva burugumestre yarapfuye sinywe umuntu wundi wabigufashamo bo mbona mbega nyine ari inzira ndende ndavuga ati ubwo ngo ntamana hasigaye n'ahimana gusa icyo gihe nagiye ku rusizi batuga ati madeni yarapfuye ariko ntimugire ikibazo aba bana n'iyo bagiye uko byasa kose hari igihe kigera bikaba ngombwa ko bashaka inkomoko yabo inkomoko yabo imiryango bakomotseho ubwo rero nuko nagiye nuko nahise basi nyine byora biragize imana yonyine gusa
agasaro kaburaga
Havelekimana Elize yatubwiye kandi ko afite nyina wabo wamureze ndetse atubwira ko ariwe ufite amakuru menshi kuri Mukantwari kuko ariwe wamusigaranye nyina amaze kwitaba Imana yitwa Ayinkamiye Francine atuye mu karere ka Rusizi mudugudu wa Kabirizi yambwiye ko umwana yahawe ababikira bari bashinzwe ikigo nderabuzima cya Rusizi yakitabweho n'umubikira witwa Adeline ibindi mu byumve
mani ishobora byose ndek ayo mpamubwire yenza bana amakuru afati kunabibone nuko umubikira wundi uhari wajya twaye ufite guhayikane n'ingi nawe ajya guhaha ningera nkamubona hari akuri sanze bizisanze cyangwa ati dera ya makuru yo wa mwana nibwo uzabona ibimenyetso bifatika bigaragara uwo mwana ni uwanjye ndi nyina wabo njyewe nyirizina ndi nyina wabo
ndabyumva nimo mukuru wawe Mukantahigwa yitabye Imana ati undi akiri mutoya
yego Mukantahigwa niwe wamubyaye ndi uwo mwana wamureze ndamurira mana nyagasani noneho data bamwitaga Kadeyi Kadeyi rero niwe data wabyaraga nanjye noneho Mukantahigwa niwe avukana na mama neza ijana ku ijana
hanyuma uwo mwana wamuhaye ababikira ko ari wamureraga wamuhaye ababikira byenze gute wari ukiri mutoya nawe
ndangire mutandi kugize ukuri urumva umva ikibazo rero ikimbashije ntigusobanure nanki kugira urumva njyawe nari nkiri muto ese yajyaga amuguza amata none mu bigeragihe ataba akiyagura unyumve neza none nari maze kugenda kutyo isaka ati ashaka kunjyana nge papa akiri muto ayanga kumumva
ni ukuvuga yuko uwo mugabo yashatse kugira ngo akujyane ujye kurera umwana
ndi umwana mutoya njye kurera umwana nande rare nawe nge ndanga papa aranga nyirizina yanze abagoye bararaka aravuga ati nanjye nimba yanze nanjye singishaka arangije amatara yakupa yajyaga nk'amata ndangije mujyanywe santere de sante unyumve neza mujyanywe santere de sante baravuga ati njyewe nta bushobozi dufite reka uyu mwana tujye tumuhereza ibinini barabimuhereza no kuri aba mamasitera baramuhereza bamujyanye nk'umwana w'imyaka itatu baramujyana barangije ndavuga ati nta kibazo nta kibazo mfite uwo mwana rero abanza kujyana mbubwiye amazina yiwe yagiraga akomana agahinda nyagize niwe nkigira uwo mwana rero abanza kumujyana abaho utyo anaguma utyo aragenda amaze nk'imyaka 33 n'ingahe yaragiye uwo mwana ngenda tuza ndanabyihorera akajya ngo ati hano mase nanjye kubibaza ndamuzize nanga ko mase tuvugisha ukuri ko Imana yo mwishe uwo mwana wacu mwaramugurishije cyangwa mwamwishe mase nanga ati wajya utuza ko Imana yo mwishe uhagiye uramwanya izamutwereka watuje ugacishwa ugatuza ndavuga ati mase nyamara nyangira ikibazo n'impungenge kubera uriya mwana wacu
birumvikane
noneho rero uriya Elize nyirizina Elize barafukana Elize ngende nyina wabo nyirizina gite kugite uri amwana byarwa n'umugozi ariko Elize ntago afukana na se ntago kuri se ntago bavukana akabavukana kuri nyina neza gite ngende nyina wabo kandi nishimye n'ese gusa ko yonye kumva kwabaho iranejeje kurita kumubona
uzamubona humura
uzamubona
uzamubona
muze nubwo ntakuzi ntawe utanze sinamenya imana yo mu ijuru guha umugisha nanjye wunyihere wibereho nanjye ndeho
komera ese uvuga igifaransa
ntabwo nzi igifaransa ntabwo nzi igifaransa iyo ngeze nakiga nabwije nabwiye n'umukazana wanjye kubera we yize ntabwo atise ntibambwira mu gifaransa nzajya mvuga iki njya mvuga ikinyarwanda yarambwiye ati uwo ni umunyarwanda bya Amerika atakuvugisha ikinyarwanda uyu munyakuri atakuvugisha ikinyarwanda
njyewe mvuga ikinyarwanda rwose ariko mukantwari we ntakizi avuga igifaransa gusa uretse gato ndebe ko namubona hanyuma mushobore kuganira alo ubisara
alo Bonjour. Hello.
Ushobora kumusuhuza?
Ndamusuhuje n'amusuhuje mwana wanjye ndagusuhuje ngo amahoro y'Imana muyasangane.
Bonjour ma fille et que la paix de Dieu soit sur toi dit-elle.
Merci, je lui retourne les mêmes mots ignorants que je ne connais pas.
Nawe ngo ugira amahoro y'Imana mu Kinyarwanda atazi ngo ntabwo azi Kinyarwanda
yasanganwe ko ndi nyina wabo ndi nyina ivukana na nyina na nyina yarafite aramusigira
merci et du coup c'est
ça
je ne sais pas quoi dire
ngaho rero ayo niyo magambo ya mbere yo gusuhuzanya ibindi naho ubutahane mutangira kuganira mukomere
nishimye mu buzima bwanjye gusa kumva ijwi ryo kakibaho biranejeje niba nararapfuyisa
shaka gasaro kawe muzakabona
undi witabaje ijwi ry'Amerika ni Eric Munyaneza ubarizwa mu karere ka Gasabo umurenge wa Gisozi mu ibaruwa yandikiye ijwi ry'Amerika rifuza kumenya irengero ry'umubyeyi we witwa Ikeza Domitira n'abandi bajyanye arandika ati muri make natandukanye n'umubyeyi wanjye mu mwaka w'1995 ubwo yagendaga nye na musaza we ngayabarambirwa karaveri n'umukobwa witwaga Bujeniya warutuye iburemera na Gusitini wari umuyobozi wabo waturukaga mu karere ka Bugesera bakaba bari bagiye gusenga ikibeho na Nyabimata muri Nyaruguru ati baragiye ntibagaruka nk'uko byari bisanzwe ku buryo mpora nibaza niba abo bantu bose barapfiriye rimwe kuko ikibeho hariyo intambara n'impunzi zajyaga ku ngo n'ahandi ati mpora nibaza niba barapfuye cyangwa se niba bakiriho nkibaza uburyo abo bantu bose bapfuye ntihagire usigara wo kubara inkuru nanone ati nkibaza uburyo abo bantu bose bahunze ntihagire n'utanga amakuru Ikeza Domitira niba ukiriho umwana wawe Eric Munyaneza aragushaka ubu n'umugabo afite urugo n'abana batatu papa wawe Mutabazi Saveri aracyariho mama wawe niwe wenyine witabye Imana abandi bavandimwe bawe bose bariho ni ubutumwa bwa Eric Munyaneza
Agasaro Kaburaga
mukomeje kumva Agasaro Kaburaga ikintu kiganiro cy'umwihariko ku ijwi rya Amerika, kuko tuzirikana neza agaciro ka buri muntu abatwiyambaje muri iki kiganiro baburanye n'imiryango yabo bakiri impinja, ibisekera mwanzi, ibibondo, abangavu n'ingimbi, bose twifuza ko bazahuzwa n'imiryango yabo, kuko buri mwana wese afite uburenganzira ku muryango. Mudufashe duha agaciro uru rubyiruko, kuko niyo si y'ejo hazaza. Uwitwa Lydia Mujawamariya amaze imyaka 25 atandukanye n'abavandimwe be bane, icyo gihe bari mu nkambi ya Katale mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuto muri bo ubu afite imyaka 45, umukuru akagera 53. Lydia Mujawamariya ari mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Runda, akagari ka Ruyenzi, umurenge wa Nyabitare.
Abavandimwe bande aribo Sumbuso Evariste, Kayizamahe Jean Pierre, Kanyeshura Alphonse na nitwa Niyonzima.
None abo bavandimwe bawe mwatandukanye ryari, mwatandukaniye he?
Duherukana duhunga tugera mu nkambi yitwa tugera Igoma, tugera mu nkambi yitwa Ikatare. Mu nkambi yitwa Ikatare rero njye nahavuye njya mu kigo cy'imfubyi, naho ngaho mperukanira nabo.
None abo bavandimwe barutanwaga gute? Ni wowe wari mutoya muri bo?
Ni njye wari mutoya.
Umukuru muri bo yari afite imyaka ingahe?
Nibuka imyaka, ngenda nshobora kuba nibuka imyaka bavukiyemo, ariko imyaka bari bafite ntabwo nyibuka. Ntabwo kereka mbibaze.
Ngaho nyibuka, ndabyibarira njyewe.
Umukuru witwa Sumbuso yavutse muri 68. Kayizamahe Jean Pierre yavutse muri 69. Kanyeshura Alphonse yavutse muri 72, imyaka 33. Naho Niyonzima yavutse muri 76, niwe nakurikiraga.
None nta kandi gakuru kabo wongeye kumenya kuva icyo gihe?
Nta kandi gakuru kabo nongeye kumenya, nta n'uwigeze ambwira ati wenda narababonye. Nagiye mbaza abantu bagiye bahunguka batandukanye batuzi, nta wigeze ambwira ko yababonye.
None se icyo gihe ababyeyi bawe ntabwo bari bakiriho?
Icyo gihe umuntu twabashije guhungana duhunga ni mama, ariko yapfuye nyine mu nzira, ntabwo twigeze tugarukana. Papa we yapfuye kera. Twahunga yarapfuye kera.
Hanyuma nta wundi muntu, ndashaka kuvuga nkaho waba wari uri mu kigo cy'imfubyi, nta wakurebaga ngo avuge ati ndabona usa n'akana kanabonye ahantu nziza, nta kanunu kabo bavandimwe wongeye kugira?
Ntawe rwose.
Nta n'ubwo wongeye kubashakisha? Ubu nibwo bwa mbere ugerageje kubashakisha?
Ntabwo nongeye kubashakisha. Ubwo nabwo kugira ngo ntekereze kubashakisha, nagumye gutekereza barapfuye, nkumva ntabwo mfite icyemezo gita kimwe nafata. Nagumye gutekereza wenda ko bazaza, sinagira icyo menya. Gusa ejo bundi hari abantu babiyitiriye, nge biyitiriye umwe muri bo bashaka kunzanaho ibintu by'ubwesikoro. Nicyo cyatumye noneho mbigisha inama umuntu, niwe wambwiye ati hari ukuntu bashakisha abantu babuze, ati ku ijwi rya Amerika, ati nkugira inama ariho uzacu barangishe, hataho kugira ngo abantu bariyo babiyitiriza bazajye bababeshya.
Niba Sumbuso yumva ijwi rya Amerika aho yaba ari, niba yarakomeje guhunga akanyura muri iryo shyamba rya Kongo, akambuka akagera muri Kongo Brazzaville cyangwa se za Cameroon, izo niba ari Brazzaville, akaba ari mu nkambi ya Kintede, ahantu hari Abanyarwanda kandi dukunda kubonamo bamwe mu bantu bashakishwa, niba yumva ijwi rya Amerika, niba ari kumwe na murumuna we Kayizamahe cyangwa se Kanyeshuri cyangwa se na Niyonzima, abo bose niba bakumva ubwo bazaza hano ku ijwi rya Amerika, tuzagerageza kubahuza. Ariko niba hari icyo ushaka kubabwira kikuvuye ku mutima, kibabwire bacyumve, ubabwire uko umeze.
Murakoze. Icyo nshaka kubabwira nuko ndi kumwe n'abandi bavandimwe banje uwitwa Sultani ndi kumwe na mukamugema bitaganira mukamugema Clementine na mukuru wanje tumbose nta kibazo hari n'abana babo basize babyaye barahari tumeze neza nta kibazo rwose bahari batahuka bakaza bakaza tukabana ntitugume kuba twenyine tubitwa ko dufite abavandimwe tutazi niba bariho cyangwa barapfuye twabakangurira gutaha rwose nicyo twifuza nicyo tubifuriza
Lydia Muja wa Maria ndagushimye cyane kuba wizeye Ijwi rya Amerika ukomeze kandi nturambirwe agasaro kaburaga kageraho kakaboneka
murakoze cyane
komera
agasaro kaburaga
turatumikira kandi Nizeyimana Jean Claude uri mu karere ka Bugesera umurenge wa Nyamata akagari ka Kanazi ararangisha mushikiwe na nyina
ndarangisha abo nibuka amazina ni mama wanje na mushiki wanje
bitwaga bande
mushiki wanje yitwaga Mukeshimana mama akitwa Mukaga Kwaye
natandukaniye he
dore ukuntu twatandukanye njyewe nari nyiri umwana mutoya noneho duhunga twatandukanye muri 1994 duhunga twebwe twahungaga tugana muri Congo none rero twahunze mama amaze gupfa na mukuru wanjye na papa ubwo rero duhunga njyewe na murumuna wanjye na mushiki wanjye duhunga ahetse murumuna wanjye mushiki wanjye tugana muri Congo
mwese muri abana
we rero yadusize muri oroferi nayo muri Congo agaruka mu Rwanda ubwo rero tuguma muri Congo rero muri oroferi njye na murumuna wanjye baza kudukura muri oroferi baduha abantu ngo baturere bari bari mu nkambi ubwo barimo gusenya inkambi njye nagiye kumenya ubwenge uko nagiye gutangira umwaka wa mbere ubwo rero bamajije gusenya inkambi murumuna wanjye nza kumubona mushiki wanjye atari yagaruka ubwo rero nuko nagarutse njyenyine nzanwa na Seyiseri banshyira mu kigo cy'imfubyi hano ku Nyundo ku Gisenyi banyohereza batwohereza irundi Gitarama barongera dutransifera tujyana Kacyiru hakurya ya Tegitirwa barongera dutransifera batujyana batuzanira Nyamata mu kigo cy'imfubyi bitaga kwa Mingeti ubwo rero baza kudukura mu kigo cy'imfubyi aduha imiryango twadobute njye umuryango bankuramo barandera 2006 baranyirukana ngo nkomeza kuba njyenyine ubungubu noneho arimbuze ngo reka nanjye nzababaze ko mwamfashe kugira ngo nanjye mbe nabona umuryango nuko bimeze
kuba wagera mu Rwanda umaze guca akenge nta gakuru ka mushiki wawe Mukeshimana wongeye kumenya ndetse na mama wawe Mukaga Kwaye nta makuru
murumuna wanjye twaburaniye muri Congo na n'ubu ntabwo nigeze mu rukwa yari mutoya cyane afite nk'imyaka 2-3
izina rya murumuna wawe uraryibuka
izina rya murumuna wanjye yitwaga Jire gusa ntarinji ubwo rero ubu nkaba nibereye hano Nyamata rwose nanjye nkaba nshaka ko mwamfasha ndabizi n'abandi mujya mubafasha
shaka gasaro kawe uzakabona shaka gasaro kawe uzakabona wicika intege shaka gasaro kawe uzakabona shaka gasaro kawe uzakabona
Umufaransakazi ukomoka mu Rwanda Maria Mutuyimana arashakisha umuryango ikigaragara nuko yavukiye muri komini Rukara hahoze ari prefecture ya Kibungo ubu ni mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda nyina yitwa Mukankubana ariko se ntazwi icyemezo cy'amavuko ye cyakizweho umukono na Burugumesitiri Jean Pambara wakiraga amafaranga ya kumye ni Nkurayija Jean Claude nta makuru menshi afite uretse ko impapuro zigaragaza ko yabonye ababyeyi bamurera mu Faransa turutse mu kigo cy'impfubyi kimasaka urupapuro rwemeje ko ashobora kuva mu gihugu agahabwa abandi babyeyi rwashyizweho umukono na Dr Placide Ngendahayo wari umunyamabanga mukuru wa Croix Rouge y'u Rwanda yarahagarariye Dr François Xavier Sengumuremyi wayoboraga uwo muryango umuntu wese utuye Rukara akaba azi umubyeyi witwa Mukankubana wari ufite umwana witwa Maria Mutuyimana yahamagara ijwi ry'Amerika kugira ngo abone agasaro kaburaga Maria Mutuyimana avuga impamvu zituma ashakisha abavandimwe be mu Rwanda
pourquoi je veux retrouver ma famille bah c'est parce que c'est vrai que bon j'y pense depuis là ça fait 3-4 ans que j'y pense même un peu plus
Ni muri myaka itatu cyangwa inyenyeri. Ndabitekereza rwose. Umutima wanjye cyane cyane banabyara umukobwa wanjye ufite imyaka itatu. Ubwo rero nshaka rwose kumenya inkomoko yanjye kuri njye no ku mukobwa wanjye. Nibwira ko hari imyaka umuntu ageraho akumva ashaka kumenya aho aturuka. Niyo mpamvu rero nshaka kubona umuryango wanjye. Kugira ngo menye aho nkomoka kumenye nimba mama akiri aho cyangwa undi wese mu muryango ndashaka gukora ibyo nshoboye kugira ngo ntazabyicuza igihe cyarenze kubera ko ntawamenye niyo ndakwita Imana ntabwo nakwigayira ko ntabikoze
agasaro kaburaga
Agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika agasaro kaburaga umwihariko w'ikiganiro muri sanga dukomeze dushakisha undi mwana tubita abana kubera igihe bagende ariko ubu nabagabo n'abagore undi ushakishwa rero n'umuvandimwe wa Ndashimye Benjamin uri mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda karere ka Nyanza umurenge wa Busasamana akagari ka Rwesero
Narangisha mukuru wanjye witwa Dusingize Aimable yavutse mu 1976
uwo mukuru wawe mwatandukaniye he
twatandukaniye muri Kongo Kinshasa yarizanye icyo gihe muri 1996 mbega kwa 10 tariki ya nyuma twamubonyeho ku buryo amakuru ya nyuma noneho twamumenyeho ni muri 2005 umuntu waduhaga amakuru nibwo yitabye Imana yatubwiraga yuko amakuru yaheruka ari muri Congo Brazzaville
ntabwo yigeze ababwira umujyi yaba arimo uwariwo muri Congo Brazzaville
ntabwo yatubwiye umujyi ntabwo yatubwiye lokalite ntabwo yaduhaye contact ndashobora kumuboneraho icyo yatubwiye gusa ni uko yatubwiye yuko ajya amubona muri Congo Brazzaville
muri imyaka yose 16 ishize nta yandi makuru yandi mwamenye
kuva muri 2005 nta yandi makuru
niba ari muri Congo Brazzaville ijwi ry'Amerika rirahagera azumva ubutumwa bwa kumva ubu tuvugana niki wifuza kumubwira cyamushishikariza no kuba nawe yakwifuza kubonana nawe
niba anyumva icyo namubwira nuko umubyeyi wacu twasigaranye mama yarwaye akaba yifuza ko yamenya amakuru ye kubera ko ageze no mu myaka y'ubukure akaba yifuza ko yamenya amakuru ye byibuze na mbere y'uko wenda yasaza ariko natwe dukeneye kumenya amakuru ye tutarabashije kongera kubonana ariko byibuze tukamenya amakuru ye tukamenya ko ari muzima natwe akamenya amakuru yacu ko turi bazabavandimwe bose bane barahari turi mu Rwanda aramutse ahari akeneye kumenya amakuru yacu yanyura ku ijwi ry'Amerika muvandimwe Venuste Nshimiyimana arahari yaduhuza tukongera tukamenya amakuru ye nawe akamenya amakuru yacu
agasaro kaburaga
umwana wese afite uburenganzira bwo guhabwa uburere bwa ngombwa bumubera akabando k'iminsi. Ubwo uburenganzira abwemererwa n'amahame mpuzamahanga agenga uburenganzira bw'umwana. Impamvu nyinshi zishobora kuvutsa umwana ayo mahirwe. Iyo umwana abuze ababyeyi akiri muto, ntamenye aho bagiye, agahora bikanga agira ngo baraje, bimubuza gutekana. Bamwe muri abo bana bahitamo guhora bashaka ababyeyi babo, bakabeshwaho n'icyizere. Imana ya mana bakaboneka. Umwana w'umukobwa witwa Nteziyoruva Mukanda Mageza Inabuguroyoz ntaragoheka, arashaka kubona se yasize mu Burundi.
Ndarangisha papa witwa Simoni Nangwa na bose babaga i Bujumbura. Twahuranye mama yaraje mu Rwanda, yari yanzanye ndi umwana mutoya. Papa ntabwo nzi agace nyirizina yari aherereyemo, usibye kumva ko bambwira ko yabaga i Bujumbura. Mama ariho yambyariye akaza mu Rwanda ndi umwana mutoya. Mu Rwanda mama hageze ntabwo yakomeje kubaho, yaje kwitaba Imana, njye nsigara njyenyine nderwa n'undi mu mama w'ikibungo yari ampawe n'abafureri. Ubwo rero na mama yari nzapfa njye ntari kumwe nawe, ntabwo njyewe nzi amaherezo ya papa uko byagenze. Niyo mpamvu nifuzaga ko niba yaba hari aho yaba ari hose cyangwa mu muryango we yakoresha uko ashoboye tukabonana tukamenyana. Amazina ya papa yari yaranyise, yari yaranyise Nteziyoruva Goriyoze.
Mbwira, mama wawe akuvana i Burundi ubwo hari mu mwaka wa ryari, urabyibuka?
Ntabwo mbyibuka, nuko intambara yabaye ngewe ndi umwana muto cyane, ariko ntabwo umwaka wo mwibuka.
None mama wawe na papa wawe wabuze aho bahuriye, wabuze aho bari batuye mbere yo kujya i Burundi?
Papa we yaba arasanzwe i Burundi. Noneho mama nyine kuri abakobwa bagenda, ubwo nyine ajya i Burundi we aza guhura na papa. Hanyuma nyuma yaho nyine barambyaye, nibwo mama yajyaga aza n'ubundi wabo gusura, arangije araza, ariko ntabwo yongeye gusubira i Burundi. Bambwiye nyine yuko yapfiriye ino mu Rwanda.
Ntabwo bashobora kuba barahuriye aho mama wawe akomoka, yenda ariho na papa wawe yakoraga?
Oya, papa we yarasanzwe abiri i Burundi, ni nawe yakoreraga. Gusa ntabwo akazi yakoraga nkazi, ni uko gusa abari bamuzi bambwiraga ko mu mujyi wa Bujumbura, ariko ntabwo akazi yakoraga nkazi.
Ntabwo yigeze agera na rimwe aho mama wawe akomoka?
Oya, ntabwo yigeze ahagera, kuko n'abariyo nababajije ko baba bazi papa bambwira ko batigeze bamubona.
Muri make papa wawe ntabwo turi umushakire mu Rwanda, turamushakira mu Burundi kubera ko niho yari ari.
Niho yari ari
mu mujyi wa Bujumbura. Akitwa Nangwa na bose Simone. Akazi yakoraga ntabwo kazi?
Ntabwo nkazi.
N'ubwa mbere ugerageje kumushakisha cyangwa se mu gihe wagendaga wigira ijuru ukura wumvaga hari ikintu ubuze kumva ubuze papa wawe?
N'ubu turi kuvugana ndumva mfite agahinda kubera ubuzima nagiye nyuramo, abantu bateza bankorera ibintu byinshi, n'ubuzima ndimo kugeza izisamba. Mvuga basi wenda mbonye papa mama we kuba yarapfuye ndabizi, cyangwa se nkabona n'undi muryango, ariko nanjye nkagira umuntu uhita ko ari umuryango wawe, birambabaza cyane.
Tuzamushaka kandi nitugira Imana tuzamubona. Nituramuka tutamubonye kandi naho ntubishaka uzanyifatire, nzakube umubyeyi nawe uzambere umwana. Komera. Ihangane.
Yongeye iwabo wa mama arambwira ngo nige kwa papa bakamuhanahana. N'ubu mama nyine iwabo bari bafite amasambu, bamwe nyine kubera ngewe utagiye n'utuntu nyine bamfashe nabi bavuga ngo mama yarapfuye ntacyo ngomba kubabaza nyine mbanumva bimungabanyije cyane imva sinzi mbanumva narahazinutse bamwe bakavuga ngo narapfuye ngo umwana mama asize yarapfuye kandi ngo narasaze ngo nagiye ngo ubundi gushaka papa bakavuga amagambo menshi numva nabyo nyine binjyanye kure.
Mama wawe yakomokaga mu kahe karere, mu kahe gace k'u Rwanda?
Ubu kabaye akarere ka Gisagara, umurenge niwa Cyinteko, akagari niwa Kamubuga, Ubutare mu majyepfo.
Yari umunyesave? Niba hari umuntu wumva radio Ijwi ry'Amerika akaba ari Bujumbura mu Burundi, aho twumvikanira kuri shortwave kuri metero 19.22, cyangwa se akaba atuye Isave mu karere ka Gisagara, aho ngaho ku Cyinteko, akaba azi umugabo witwa Ntabangana Bose Simon, adufashe dushake uwo mugabo, umwana we aramushaka, aramwifuza. Papa wawe niba ariho akaba akumva, mukanda mageza inabu. Niba papa wawe akumva muri aka kanya, nicyo wamubwira?
Papa wawe icyo nakwifuza kumubwira nuko nubwo ntazi isura ye, nakuze namuzi, ariko yarambyaye nk'umwana we, cyane ko bambwiraga ko ari nanjye mwana afite wenyine. Numva ndamukunda kandi nifuza kumubona hari hose niba ariho, nawe yambwira ko ariho abasha kumbona, nanjye ndacyariho ndi mu Rwanda. Icyo nifuza.
Sanabu komera, tuzagerageza kugufasha uko dushoboye, tuzagerageza gukora ibiri mu bushobozi bwacu kugira ngo n'Imana nibidufashamo tuzaguhuze n'umubyeyi wawe. Nibutse kuyitwa Ntabangana Bose Simoni, umwana umushakisha ni Mukandamage Zainabu, ubungubu uri mu Rwanda. Ndagushimiye cyane kandi ukomere.
Ariko mutarakupa amazina ya papa atazumva yo ngaho akaba yanyoberwa, yari yaranyise Nteziyorupfa Gloriose. Kubera ko iryo zina rya Nteziyorupfa bambwiye aho ryaturutse, ibibanye na mama batinda kubona umwana aho bambonye yanyita iryo zina ry'Ikirundi.
Urakoze. Ubwo rero niba yakumvise, ndahamya ko yakumenye, kubera ko ni wowe mukobwa wenyine yari afite kuva igihe ubiherukira. Ubwo nakumva akakumenya, zatunyuraho hano ku Ijwi ry'Amerika kugira ngo tubahuze. Nongeye kukwifuriza gukomera kandi utegereze wizeye.
Murakoze, namwe ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Kandi mwakoze no kumbera ababyeyi n'aba, mbese Imana ibahe umugisha muri byose no kurama n'imbaraga.
Aha niho dusoreje ikiganiro Agasaro Kaburaga twari twabateguriye kuri uyu munsi. Nongere mbashimire mwese inkunga mudutera, amakuru muduha, ukuntu mwigora mugahamagara uwo mwumvise ku Ijwi ry'Amerika mubwira ko Agasaro Kaburaga kabonetse, iyo neza murakayihorana. Umwana akwiriye agaciro ke mu muryango. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana ku Ijwi ry'Amerika.
Nukuri nashimaga Imana mu ijuru yo kubera ko ari ifite ibyo imigambi mu kuboko kwayo, ariko nukuri Imana ibahe umugisha.
Aimable niba anyumva icyo namubwira nuko umubyeyi wacu twasigaranye mama yarwaye kubera ko ageze no mu myaka y'ubukure akaba yifuza ko yamenya amakuru ye byibuze na mbere y'uko wenda yasaza ariko natwe dukeneye kumenya amakuru ye
nanjye nshaka kurangisha murumuna wanjye wagiye kera cyane rwose ni umwana wari wabyawe na mama wacu noneho ubwo abazungu baza kubajyana babakuye isazi
n'ubu turi kuvugana ndumva mfite agahinda kubera ubuzima nagiye nyuramo iyo ngiye iwabo wamumara arambwira ngo nige kwa papa bakamuhanahana